sushi z cheki kwa uwezi kubonga kwa streets say nothing kwa studio matrice na maleaves mimi na bros tuko camping yo na mafeso anataka kutoka matrap to watch this trapping yo tuliwacha kwa streets waki club sinu wapua we clapping yo na mda ilibidi toshe kwa crown this niggas wa capping ilibidi tuzoze kwa block all night this niggas wa napping yo how many times nimekula hizi beat sijapewa hata napkin yo nimekuwa nikifanya for love sijapata hata something yo
namba ni mteja spati kani life ni journey spati ajali doba za ops spati kali opali dhani mini lirikali namba ni mteja spati kani life ni journey spati ajali doba za ops spati kali opali dhani mini lirikali yo si baby stress ni watoi mind go clean si roll na manoise life ni checkers chizi rush niko kwa lane na pace ndio groove wana push drama mina push love daily ni drill na saka nyakash lock in grind out bila panic heart ni steel focus ni money world ni chaos meditate stuck in bio levitate wana ringa na hype mina ringa na life wana ringa na hype mina ringa na life Kumbogi yendo mrazi, ambia warazi wa kuende Nikisepana sepana ndege, nando umana nabisha Na kumbogi ni sushi siteti, that's why niko set it Dad call me sushi, sushi kadabra the soldier Ule demo mangori, alijipata kongori That's why ana sort it, sushi kadabra the soldier Namba ni mteja spati kani, life ni journey spati ajali Doba za ops spati kali, opali dhani mini lirikali Namba ni mteja spati kani, life ni journey spati ajali Doba za ops spati kali, opali dhani mini lirikali